is bad. It's Arthur Busy on it. More fire, baby.
Westside Music Love.net. Empite Kova, Barosland Music. It's me, best boy, aka Mapuana. Essentista, Liri. Let's get it one more time, baby.
Baby, can you come over? Make sure you don't come sober for us to relive the hangover.
Don't go face the hangover. Yes, I'm me to you.
Baby, can you come over? Make sure you don't come sober for us to relive the hangover.
Don't go face the hangover. Yes, I'm me to you.
Baby, come over. Touch, 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 like a this, like a that. Let's spend the day together. Too late at night. Ostelela kwanu, nube amo.
Ngete mazo,
nuswali sane.
Utamani,
oh na na na.
Kati mane niwe na ubo ni chwalo alu swali sana. Ante mane lwapanga vupilo na kwe mukona ni kulola. Maswe mwari tolo inge unitambe kama swe makisi kwa lipilo. We na nya utame ila anachona kubanina. Asifeli sirimo konji uwe ni wakamwana. Nakona kukonka neke kunyambe. Kwa litoma, kuna jua nifa konji uvizwe mae mama. Nipumi umwalavu ya fresh and green. Harusi ya nikiotave ya nikulolini. Kimu ya yaya kufitela lupanga wedding my queen. Unisaini lekale kuba kinyi.
Baby, can you come over? Make sure you don't come sober for us to relive the hangover.
Ito kufeza hangover. Yes, I'm me to you.
Baby, can you come over? Make sure you don't come sober for us to relive the hangover.
Don't confess hangover.
Oh, na, na, na.
Yes, I'm me to you.
Baby, come over. Touch, 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 like a this, like a that. Let's spend the day together. Too late at night. Ostelela kwanu. Nube amo.
Ngete mazo.
Nuswali sane.
Kila nitiluri ya nipumi nifakola sikie nariri ya nifutumaza ande soma na kwea kuvata kusamipuma ingeyo anina kumumata lila dole ni nani kue na kifuta nkini skevenga kono kuyo na felanga chiki ya isinki kipaki nikule ya wama piki tontu wari nekisti wiki lukwa piki niki koluzu sana kikuwa ule kusina zeni zale nazivo wabati wanga kiwa wafu mile kale kono auka ni upula kushua uvalu mele kakulise ni chile na niwe na usichile.
Baby, can you come over? Make sure you don't come sober for us to relive the hangover.
Don't confess the hangover.
Oh, na, na, na.
Yes, I'm me to you.
Baby, can you come over? Make sure you don't come sober for us to relive the hangover.
Don't confess the hangover.
Oh, na, na, na.
Yes, I'm me to you.
Baby, come over. Touch, 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 like a this, like a that. Let's spend the day together. Too late at night. Ostelela kwanu, nube amo.
Ngete mazo,
nuswali sane.
Utamani,
oh na na na.
Usa kupuma fela ingewe na kuna mami. Anisa kuvoli made na kunganga silamini. Kutuanga inge mutu ya shwe ziva shemini. Love zivu si ukondo si piru si yeminga. Nani minano ya kaikuwe na lulu. Alie kwandu vayo kuziva ni mapululu. Vayo kuvona voma wena ya nifutu si piru. Yani tisalize kuchamari ya kule kakurukuru. Nitifela kumusiza niona ni shwezi. Lizola mwili mukuna nie na riswezi. Unikeni mamari luli misinga itezi. Yani pumi luli ulikaze chemezi.
Baby, can you come over? Make sure you don't come sober for us to relive the hangover.
Don't confess the hangover.
Oh, na, na, na.
Yes, I'm me to you.
Baby, can you come over? Make sure you don't come sober for us to relive the hangover.
Don't confess the hangover.
Oh, na, na, na.
Yes, I'm me to you.
Baby, come over. Touch, 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 like a this, like a that. Let's spend the day together. Too late at night. Ostelela kwanu, nube amo.
Ngete mazo,
nuswali sane.
Utamani,
oh na na.
Downloaded from Westside Music.
DJ Ice, shipwe taxi driver. DJ Ghost, Mr. Enoch, Mapsi, Mapranka. Jumpy One, Bisto, I see you. Twiki Wamu, Riverside, Sima Leta. Quick Save, Kalipinde. DJ Mike, Sound Engineer, Tau. Golden, Mr. Munungamirile.